praise and thanks be unto the Lord.
Ndumiso nombulelo kuyo inkosi ngayo inyweba enkulu leyo kuba sibe lapha kwakhona uze sizokudibana kunye noThixo sive ilizwi lakhe sizivumele ukuba sisikeleleke kwaye ndiyakholwa ukuba sinazo zonke izizathu zokuba sibulele sivuye.
Happy about that God is gracious to us.
Sivuye ngoba uThixo nenceba kuthi.
He has shown us the right way.
Uba usibonise indlela elungileyo.
Redeemed us.
Uba usihlangulile.
That he lets us recognize.
Uba uyasivumela ukuba siqaphele ixesha eli siphila kulo kunye nomyalezo.
The promises.
Izithembiso.
The word of the hour.
Ilizwi leyure.
We've said it many times.
Dethile amatyeli amaninzi.
By that alone.
Ngako oko kuphela. Uthi omnye uyaqaphela ukuba ngaba uhamba ngenene na kunye noThixo.
Namely only then.
Ukutsho kuphela ngoko xa ehamba evumelana nelizwi lakhe.
And whoever bypasses.
Kwaye ke nakubani na odlula izithembiso. Ezi uThixo azikhuphileyo zeli xesha akanakuhamba kunye noThixo ngeli xesha.
Is that right?
Ngabe injalo loo nto?
Otherwise we serve God with the lips.
Kungenjalo sawube simkhonza uThixo ngemilebe, simdumisa ngemilebe. Kanti iintliziyo zethu azikho kuloo nto. Kodwa ukuba uThixo beke ilizwi lakhe ezintliziyweni zethu kwaye ayityile intando yakhe ngelizwi lakhe aze asilungise ngendlela yoba sikulungele ukwenza lapho ke kuphela apho singahamba kunye noThixo ngenyaniso. Kwaye ndingakunika isibhalo kuloo nto kuAmos isahluko sesithathu. Bangahamba njani na ababini bengavani? Ingaba kunjalo? Bengavani.
How can a man walk with God?
Umntu angahamba njani kunye noThixo engavumelani naye?
Walks in a totally different
ukuba umntu uhamba kwindlela eyahluke ngokugqibeleleyo ngoku angahamba njani kunye noThixo? Angahamba njani noThixo ohamba kwindawo engcwele? Ngoko ke siyavuya ukuba asinazinkqubo nje kuphela zenkolo apha neenkqubo ezigcweleyo kodwa ukuba ngenene sifumene ukubabalwa ebusweni bukaThixo kude kube leli xesha siliqonda ilizwi lakhe kwaye silihlonipha ilizwi lakhe siqonde ukwenza kwakhe. Umzana uRus athe wacula khokela la korasithi lena yimini bekumele ndicinge njengoNehemiya isahluko sesibhozo. Kwaye bendicinga njengam ndicinga nangabanye abo ndibabonileyo abasenentlungwana nje ngokusingqongileyo. Kodwa isibhalo sithi kuNehemiya isahluko sesibhozo ufunda nje laa ndawo ebhekisela kule mini okanye kwimini
and here it would be the second part.
UThixo abhekisele kuyo kuNehemiya isahluko sesibhozo bozo umqolo wethoba uthi le mini ingcwele kuYehova uThixo wenu musani ukwenza isijwili musani ukulila. Le mini ingcwele kuYehova uThixo wenu musani ukwenza isijwili musani ukulila. Paulus uyabhala ukuba musani ukuba buhlungu njengabangenathemba. Isaya uyabiza kwisahluko samashumi amane uthi thuthuzelanani bantu bam nivakalise ukuba udabi lwakhe luphunyelelisiwe.
Then it's written in verse 10.
Baliwe ke kumqolo weshumi.
Likewise.
Njengoko
in the second part.
Kulandawo yesibini.
Is holy.
Ukuba lemini ingcwele kwinkosi yethu.
Don't be grieved.
Musani ukuba buhlungu.
How many of us?
Bangaphi kuthi? Amaxesha amaninzi abathi bangxunguphale ngenxa yezizathu ezahlukileyo, ngenxa yemeko ezahlukileyo nokuba ingayintoni na. Inkosi libhekisele kuthi ithi, ngoko musani ukuba buhlungu ngokuba uvuyo lukaYehova ligwiba lenu. Ndiyakholwa ukuba kumele simcele uThixo ukuba asincede singazivumeli ukuba sihlutshwe zinto zonke. Ukuba siyajonga kwimeko, sijonge imeko, ngoko singakhawuleza sinxunguphale. Kodwa ukuba sijonge iNkosi sizawufumana amandla amatsha, singqale, sithuthuzelwe, sihambele phambili ngokholo.
Also the part from verse 11.
Nzawufunda nalandawo ipha kumqolo weshumi elinanye. Ithi nabaLevi babe bathuthuzela abantu bonke besithi, "Mithini tu ukuba lemini ingcwele, musani ukuba buhlungu."
Let us take this today from the hand of the Lord.
Masithathe oku namhlanje kuvela esandleni senkosi. Ingayintoni na enye uThixo benokuyenza ngaphandle kokuba asisindise, ngaphandle kokuba axele lonke ityala lethu nesono, asinike ubomi obutsha obungunaphakade, aze azityhile njengalo ebenguye, onguye, oya kuba nguye ngonaphakade, athethe kunye nathi ngelizwi lakhe nangomoya wakhe ngendlela nje ecacileyo. Ingayintoni na enye uThixo benokuyenza ukuze asenze uba sivuye, ukuze asenze ukuba sibulele? Uvuyo lwenkosi ligwiba lethu.
May it really take place.
Angangenyaniso kungenzeka uba kubo bonke abantu nelwimi, ilizwi leyure, ilizwi likaThixo
lingashunyayele.
Into enandile uba khange sijonge icala linye, sithathe imfundiso ezimbini okanye ezintathu sihambe kunye nazo, kodwa kukuba sinokuvakalisa lonke icebo likaThixo. Oko kuye kuba lukhulu, ngokuba lukhulu kum ngendlela nje yomlinganiselo onguwo, sivalisa ilizwi likaThixo ngendlela iNkosi ethanda ngayo. Ukuba benako nje kulo lonke ithuba lobomi bam oku ngokuqinisekileyo njengokungako ukuvakaliswa kwelizwi likaThixo, kunjalo ndingaxhuma kule pulpit. Ukuba kumalunga novakaliso, ngoko ingu ewe, ingu amen, ngoko lilizwi likaThixo lingcwele elishunyayelwa ngokucacileyo njengoko lashiywa kwizibhalo ezingcwele.
In personal decisions,
mamaxesha kwisigqibo somntu ngamnye, omnye umntu akayazi noba bekulungile okanye bekungalunganga. Kwaye mva nje andazi, mhlawumbi ibikwa ngumzana oRusi onodilesi yalo oza ekhayeni lakhe, gxebe onomenzi wenwele oza ekhayeni lakhe. Ngoko kula ncoko mhlawumbi ndamxela ukuba inye into endiyazi uba isigqibo esilungileyo endandikhe ndasenza ebomini bam sisigqibo sikaYesu Kristu, iNkosi yam noMsindisi wam, ngokuba wasikhetha. Yonke ke enye into uza kuyilungisa ngokuvela kubutyebi bobabalo lwakhe. Kubani kuthi owaziyo uba izigqibo zakhe zisoloko zilungile? Kodwa izigqibo ezingcwele zokusihlangula nesigqibo sethu sokwamkela le ntlawulelo, oko kulungile ngenene sisigqibo esilungileyo ngonaphakade. Amen. Makabonge uThixo kwaye kuba siyavuya kuko oku ngoku yonke enye into iza kwenziwa ilunge. Ngoku masithi ke ngokuhlwa nje sikhululekile, ngenene sikhululekile. Masilive ilizwi likaThixo ngaphandle kokuba sibambeke. Sisithi nje Nkosi, thetha wena ngelizwi lakho kuthi sonke, ukuze wonke umntu, ngenene wonke umntu afumane into kulo mhlangano, ahambe nayo ekhaya. Nokuba likholwa noba ngungakholwayo, nokuba kude kangakanani endleleni, yanga Inkosi ngaba nelizwi lomntu wonke. Kwaye kude kube lapha ndiyazi Inkosi yam ukuba ayilahleli ngaphandle namnye umntu, ayikhabi mntu, ibanceda bonke abaza kuyo, isikela bonke. Kuphezu kwentliziyo yam namhlanje ukuba ndithethe kancinci njengemfundiso malunga nevangeli kaLuka, okanye ndifunde kwivangeli kaLuka. Kwaye ndingathanda into endingaqhelanga kuyenza, njengesiqhelo ndiye ndisebenze ngeencwadi zesiprofethi, umnqophiso omdala, ngoku umnqophiso omtsha, into emalunga nesiprofethi nesityhilelo nezinto zemfundiso. Ngoku namhlanje yanguThixo angandinceda kuba ndifunde apha kwivangeli kaLuka, ndize kuko konke ndibe nokucalula okuyaba intsikelelo kuthi sonke. Ndiqinisekile ngaloo nto. KuLuka isahluko seshumelinanye ndizawuthanda ukuqala. KuLuka isahluko seshumelinanye, ilizwi elaziwa kakuhle sithi sonke, uYesu wayithandaza endaweni ethile.
One of his disciples said unto him,
kwathi esendaweni ethile ethandaza akupheza wathi othile wakubafundi bakhe kuye, Nkosi sifundise ukuthandaza kwanjengoko uYohane wabafundisayo abafundi bakhe. Umqolo wokuqala, impembelelo enjani umthandazo owayenzayo kubafundi, athi lo wakumele uba athethe, athi Nkosi sifundise ukuthandaza. Babukela bamamela ukuba wayithandaza kanjani, bakubona baba nobungqina ngako oko. Bathi ke ngoko, Nkosi sifundise ukuthandaza. Baqaphela ukuba abakakwazi ukuthandaza ngendlela emkholisa ngayo uThixo. Bechukumiseke ngaphakathi, omnye wabo wakhala, Nkosi sifundise ukuthandaza. Sasingekho phayana eGetsemane kunye naye, sasingekho phayana xa wayithandaza endaweni ethile, kodwa singanakucinga ukuba umthandazo ngalonke ixesha wawukuyo intando kaThixo ngokubhekisele kwizinto ezazimalunga nako. Umzana uRusi ugqibotsho nje imfihlelo yokutyhilwa kukaThixo. Ngubani onokukwamkela oko ukuba uYehova ngesaquphe wayelele phayena esitalini ebuhlanti waba ngumntu ngenxa yomntu, ukuze azise uluntu alubuyisele kwimeko yalo engcwele? Ngoko ke wakumele ahambe indlela yomntu suke ekuzalweni ukuya ebuhlanti kude kube sekufeni, aze wakhala xa esifa ethi, bawo ndiwunikela kuwe umoya wam ezandleni zakho. Lena yimfihlelo uThixo ayityhilileyo kuthi ngalo ubabalo lwakhe. Asifuni ukungena kwinkcukacha apha, kodwa endaweni yoko sifuna ukujongana apha nelizwi lakhe. Umqolo wesibini ithi,
When ye pray, say,
Uthe ke yena kubo, kasukuba nithandaza, yithini, bawethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho, mele kanye qala ngolo hlobo. Asifuna ukuthandaza, ngoko siya kuyingqalisa imithandazo yethu kwidilesi elungileyo. Bawo malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho. Sikhona nesinye isibhalo apho sithi, funani ubukumkani bukaThixo tanci. Zonke ezinye izinto ziya kongezwa kuni. Xa nithandaza yithani, bawo wethu malingcwaliswe igama lakho. Kuthi akho nje malunga nokuba uThixo utyhilile kuthi watyhile ligama likhulu liphezulu lingcwele, kodwa kukuba kungcwalisiwe ngaphakathi kwethu, ukuba unonelelo nje nentlonipho inokuba khona phayana xa sithetha ngegama likaYesu, ukuba siyabala ngako oko ukuba uThixo wenza into ngokuba egameni likaYesu kukhona usindiso lonke, kukhona intlawulelo yonke, yonke into, into esayinikwayo nguThixo isegameni likaYesu. Malingcwaliswe igama lakho. Ubukumkani bakho mabufike, hayi enye into. Kungabikho ndlela intsha, kungabikho hlelo litsha, kodwa bufike ubukumkani bakho. Hayi imfundiso entsha omnye azawuza nayo njengolo hlobo, kodwa ubukumkani bakho mabufike. Bufika kanjani? Abufiki ngendlela ebonakalayo, kumele buqale ngaphakathi kwethu. Kubhaliwe kuLuka isahluko seshumi nesithandathu, umqolo weshumi nesithandathu, uba yayingumthetho kunye nabaprofeti, kwada kwakuYohane kuselokoko ubukumkani bukaThixo buyashunyayelwa, bonke bangena kubo ngokugonyamela. Lo ugonyamelayo uyangena kubo. Omnye kumele achukunyiswe phantsi kovakaliso lelizwi engena ebukumkanini bukaThixo, obubuza ngamandla ukuba abe phayana ebukumkanini bukaThixo. Ewe ke, siphe isonka sethu semihla ngemihla. Pha ngokunjalo singam bulela uThixo. Uthe ngokubini wasinika isonka sasemhlabeni nesonka sokomoya. Nkosi yethu yathi umntu akaphili ngasonka sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Ngoku Yesu wathi, okwam ukudla ukwenza intando yalowo wandithumayo. Amen. Amen. Umntu ongqinayo kwesi sizukulwana ukuba ukholwa uThixo makenze oko uThixo alithethile elizwini lakhe. Ilizwi malibe ukutya kwakhe, ilizwi libe sisibane ezinyaweni zakhe.
Only when the things we believe and do agree with the word of God, only then.
Kuphela xa izinto esizikholwayo esizenzayo zivumelana nelizwi likaThixo, kulapho ke zilungileyo khona ngenene. Kwaye ndiqinisekile uba andityhili mfihlelo apha, kodwa xa sizawuba nomhlangano wabazalwane apha ukuba uThixo uyavuma, ngoko qala wonke umntu mele ngemizuzu embalwa kumele atsho into afuna ukuyitsho, kodwa ngoko kufike ithuba apho kumele athathe iBhayibhile aze oko akwazisileyo akungqine ngesibhalo. Kwaye yonke into engenakungqinwa ngobungqino obucacileyo bezibhalo ezingcwele, oku ke singakulibala, size sikuhlabe kwinkqubo. Ngoba kwinkqubo kaThixo kukhona nje oko kuselizwini likaThixo. Izulu nomhlaba liyakudlula, kodwa ilizwi likaThixo liyawuma ngonaphakade. Kwaye kuba sima elizwini, sime elizwini ngonaphakade, kumalunga naloo nto ke kweli xesha. Kwaye uThixo uzasinika ubabalo kuloo nto. Umxolo wesine, usixolele izono zethu kuba nathi sibaxolela bonke abanamatyala kuthi. Ndiyakholwa ukuba eli linqaku elibaluleke kakhulu. Umntwana kaThixo akabina butshaba. Umntwana kaThixo akabuyiseli isono. Khona into enye nje, ukuba ngumoya usisono esixase nomoya ongcwele esenziwe ngumntu, ngokumkhonzi kaThixo unegunya ke ngoku loba abuyise isono. Ngoku kuba bonke abantu bakaThixo oku akusebenzi nakanye, kumele sixolelane njengokuba uThixo esixolele. Kwaye kuba umntu uthi akanakulibala, ngoko kumele axelelwe ukuba ngoko akakabinayo imvelo nobume bukaThixo. Kuba uThixo uthi izono zenu ndingabisazikhumbula, ziphoselwe kulwandle lokulibala. UThixo akasazikhumbuli nakanye. Ongakholwayo angatsho okulungileyo athi, owu, ndiyaxolela kodwa ndiseza kukhumbula. Ikholwa alinakukwenza oko, lixolelwe kwaze kwalityala, gqunyiwe ngonaphakade, ngonaphakade ngalubabalo lukaThixo. Ngokuba ukuba thina asixolelani, ngoku uThixo naye akayi kusixolela. Ngoko ke ziinkuthazo ezi ezibalulekileyo kwizibhalo ngoku apha kumqolo wesihlanu yakoweshumi. Siyomelezeka. Okokuqala nje namhlanje ndifunda okokuqala eli gama lithi,
and I thought this sounds strange.
Ukwanela Xebe, kodwa kuvakala kungaqhelekanga. Kodwa masikufunde kuLuka isahluko seshumi elinanye ephayana kumqolo wethoba. Ithi cela, nam ndithi kuni, celani nophiwa, funani nofumana, unkosani novulelwa. Oh Xebe, bendifuna umqolo wesibhozo. Ndithi kuni, nokuba akayi kuvuka amnike ngakuba engumhlobo wakhe, noko ngenxa yozingiso lwakhe olungenantloni wovuka amnike inani alisweleyo.
You know the story.
Uyalazi bani. Inkosi yathi, umntu xa evelwe ngabantu akanasi sonka uyothuka. Lo mntu aye kumhlobo wakhe, mhlambi kummelwane wakhe ebusuku, anqonqoze abe wonke umntu elele, abantwana belele, lonke usapho lilele. Anqonqoze athi, mhlobo, ndinabavakashi kwaye andinasonka, ndiyacela cela uncede, ndidinga nje iilofu ezintathu zesonka. Ewe, umphathi wendlu uthi apha, mamela, usapho lonke lulele. Ungakufunda apha, musa ukundihlupha, kubhaliwe apha kumqolo wesixhenxe. Ngoku ucango seluvaliwe nabantwana bam basesililini, nam andinako ukuvuka ndikunike. Umhlobo ufuna ukujika le ndoda, kodwa le ndoda ayikwazi ujikwa, ishiyeka imile emnyango. Inabavakashi, ebenesidingo, uyowothuka, uyama nje, uyanqonqosa. uyazingisa akamki unesidingo umaphaya. Uyifundile la ntshumayelo kamzana uBranham ethi unyamezele unyamezele, ngaba seyipapashiwe? Ewe, unyamezele, uzingiso, uyazingisa, isivakashi silapha. Ewe, ukuphatha kakuhle indwendwe kwakubaleke kakhulu kuye uba indwendwe maziphiwe, zilungiselelwe naphakathi naphakathi kobusuku. Andinako, ndiyacela cela uncede. Uyazingisa, uyadinga, unesidingo, uyakwazi okwakufunayo, uyakwazi okwakudingayo. Akatyhafe, akadinwa ade ayifumane loo nto. Inkosi ithi apha, nokuba indoda ayikuthandi oko kodwa sekunjalo, kwakumele ukuba iphakame ngenxa yozingiso lalaa ndoda ime emnyango yenkqonkqoza. Inkosi ifuna usixela ntoni apha? Qala nje, kumele sibe nesidingo sokuba ngenene sinkqonkqoze, kwaye kumele sizingise nakwizinto zokomoya side sizamkele. Singathi oh, uba inkosi ayifuni mhlawumbi ilele. Inkosi yethu ayilali, ayozili. Umgcini kaSirayeli akalali, akozili. Kuye singeza naphakathi kobusuku, sithetha ke ngokomoya. Yure yaphakathi kobusuku funa uqatshelwa kakhulu. Phakathi naphakathi kobusuku, Mathewu sehloko samashumi amabini anesihlanu, kwaba khona umemezo olwenziwayo lithi, nanko umyeni esiza. Izintanda, masizingise kwizinto zokomoya, ngoku masingaphumli side sikufumane oko sikudingayo. Ukuze sikwazi ukunyuka kunye nenkosi, apho umsindisi usinika umzekelo ogqwesileyo. Emva koko uyalingqinele libale uthi, kwaye ndithi kuni, celani nophiwa. Uyeza ucele uze ungafumani, emva koko uhambe unobuso bude. Okwakumelanga kube njalo. Qhubeka unkqonkqoza, uyakudinga, kunyanzelekile, kumele ube nako. Ngokuba awuzi ngokuba ufuna ukuza, uza ngokuba kukhona isidingo, uyankqonkqoza. Emva koko inkosi iyaqhubeka ithi, funani nofumana, qonkqozani novulelwa. Ba wonke umntu ocelayo uyafumana, ngamanye amaxesha akavulelwa enkqonkqozeni kokuqala. Unika umzekelo ngale ndoda uba zingisa kuko oko, uthi inkosi wakuthembisa, ndimise kulaa ndawo apho ndingakwazi ukufumana khona. Kuba wonke umntu ocelayo uyazuza, nalo ufunayo uyafumana, nalo unkqonkqozayo uyakuvulelwa. Zonke ezi ziinyaniso ezi. Apha kuthiwa ukuba okanye kodwa, kuthiwa apha kuthethwa ngale ndlela iyo bakulowo unkqonkqozayo uyavulelwa. Ndithanda uqhubeka ndifunde nje kancinci Luka isahluko setoba. Luka isahluko setoba, nantsi apha ikhoyo. Kwayizingcinga ezimbini ezithe zahlala kum ngokuhlwa nje. Kwesinye isandla ngumthandazo, ade omnye akufumane oko akucelayo. Kwesinye isandla, kukulandela inkosi. Kuluka isahluko setoba, umqolo wamashumi amahlanu anesixhenxe. Luka isahluko setoba, umqolo wamashumi amahlanu anesiqhenqe. Kwathi ke bakubona ukuba bayahamba ngendlela, wathi uthile kuye, ndiya kukulandela apho uya khona, Nkosi. Waza uYesu wathi kuye, iimpungutye zineminxumo, neentaka zezulu zineendawo zokuhlala, ke yona unyana womntu akanayo nendawo angalalisa kuyo intloko yakhe.
Here three things are shown to us.
Apha siboniswe izinto ezintathu nje uba sigqiba ukubona ngoku malunga nobizo nokulandelayo. Enye ingesiqiniseko ithi ndiya kukulandela naphi aphi na apho uya khona, kodwa inkosi sele isiva nje entliziyweni yayo ukuba alikabikho igumbi lokuhlala.
Wants to take to
inkosi ifuna ukuhlala.
He not only wants to be with
ayifuni nje ukuba nathi,
he wants to be in us,
ifuna ukuba ngaphakathi kwethu,
above us,
Thixo phezu kwethu, njengobawo Thixo phakathi kwethu kunye nathi kunyana, uThixo ngaphakathi kuthi nangathi ngomoya oyingcwele.
I will follow thee whithersoever thou goest. But please,
ndiya kukulandela naphi na apho sukuba usiya khona, kodwa ndiyacela ukuba ndinokuhlala nje entliziyweni yakho ngoko ewe akho mahluko. Ngoko ke impendulo uthi, iimpungutye zineminxuma, iintaka zezulu zineendawo zokuhlala, ke unyana womntu akanayo nendawo angalalisa kuye intloko. Ufuna ukuhlala, ufuna ukuza kuthi, njengoba watshoyo ukuza ke uba kumele ndiyohlala endlini yakho ndiyidle kunye nawe. Ngoku kuza udidi lwesibini kumqolo wamashumi ahlanu nethoba. Wathi ke kumbi,
follow me.
Ndilandele.
But he said,
uthe ke yena, Nkosi, ndivumele khe ndimke ndiye kungcwaba uba wokuqala.
Jesus said unto him,
wathi ke uYesu kuye, bayeke abafileyo bangcwabe abafileyo babo, ke wena hamba uye kushumayela ubukumkani bukaThixo.
Here was even a divine commission.
Apha kwakude kukho umyalelo ongcwele odibanisele nobizo. Apha inkosi ibizile. Kwaye ndiyakholwa ukuba siqonde nje kakuhle ukuba hayi ukuba thina sasikhangela inkosi, kodwa yena wayekhayela thina. Hayi ukuba samfumana, kodwa yena wasifumana, ebenenceba kuthi. Kwaye kuba khona abanjalo phakathi kwabo abasacinga ukuba balungise nje izinto zasemhlabeni zosapho. Ngoku ngenyaniso ndicinga ngeculo lesibini elelacetyiswa ngumzana
uRuth,
sithiphuma shiya indlu kabawo wakho nelizwe lakho lokuzala nendlu kabawo wakho. Ubizo lungcwele, lugqitha ngapho konke ukubhekisela bonke ubudlelwane, kubaleke ngaphezulu kwabo ubudlelwane basemhlabeni. Kwaye unokubona kubukumkani bukaThixo kuyabakho kuphela usapho lunye, kwaye olu lusapho lukaThixo, onyana neentombi zikaThixo. Ukuba sijonge isibhalo esingcwele,
Esau and Jacob,
uEsau noYakobi banotata omnye nomama omnye. UThixo uthi, ndakuthanda wena ndakuthiya zange ndikuthande. Eli gama lithi ndakuthiya liguqulela rhabaxa, kodwa nalapha sifuna ungena kwiinkcukacha. Omnye wamkelwa, omnye akamkelwa. Uzalo lwasemhlabeni ayikabi luzalo lo ngokutsha.
By the new birth, we become sons and daughters of God.
Sibangonyana nentombi zikaThixo ngokuzalwa ukutsha ngokuba siyimbewu engcwele. Bonke abazelwe nguThixo banobomi obungunaphakade, banokuphila ngonaphakade. Bantu abanjalo ngokunjalo banesibindi sokwenza izigqibo nokuba zingena phakathi kosapho. Kubo ubizo lungcwele luthe laba yinto engundoqo. Azikwa abakwazi ukukhululwa ngoba uThixo yababamba kwaye banokuhamba le ndlela. Ngoku kufika qela lesithathu qolwa amashumi amathandathu ananye.
And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house.
Wathi ke omnye, ndiya kukulandela Nkosi, kodwa ndivumele kuqala khe ndiye kuba bulisa abo basendlwini yam. Theke uYesu kuye, akukho namnye usibekileyo isandla sakhe empumlweni, abe emane khangela okusemva ubulungeleyo ubukumkani bukaThixo. Asinakufunda izibhalo ezinje sicinge ukuba inkosi ithiye utata nomama, kodwa ke kuko konke ngumyalelo wokuqala lo othi njengesithembiso ukuba hlonipha uyihlo nonyoko. Kodwa inkosi yazibona iintliziyo zethu, iyabona uqhagamshelwano, iyabona uba kunzima kanjani ukuba uzikhulule. Ngoko kumele atsale asuse konke ukuba ngendlela ethile asikwazi ukohlukana nobudlelwane obungamkholisiyo uThixo. Ngoko uThixo kumele adabule konke apha elizwi libhalwe kuba kodwa ngokungalonke elo lizwi xa libhaliwe. Ngoko siyazi uba kulandela ntoni ngokuza into ezawuchasa kanye into ezawuthandabuza noba ingayintoni, kodwa yinto ezayo ingazumkholisa uThixo. Kodwa kuqala mandiye, kodwa kuqala ndivumele ukuba ndiyobhabhayisa usapho lwam nokuba ingangubani na. Emva koku inkosi ithetha ngokucacileyo ithi, akekho umntu obeka isandla sakhe epulweni abe emana ekhangela kokusemva ubulungeleyo bukumkani bukaThixo. Nako oku siculile phana kwelinye icula sithi, sukwenza ngendlela owenza ngayo umkalote ujike ubuso bakho. Bizo lungcwele kubomi bethu ngokuba lubizo liphezulu, mele lube kwindawo yokuqala. Funani tanci bukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, emva koko zonke izinto zizakongezwa kuthi. Inkosi ifuna into epheleleyo, ndikholwe xesha lilapha ukuba senze isigqibo esipheleleyo sokugqibela sisenzele inkosi. Kuba khona umntu ondibambayo, ndiyabaleka. Qhube kanjani kweli culo kandiniwe, ihlabathi liyabiza liyabiza disilwa ade umntu afumane ubutyebi. Sidinga abazalwane noodade abakwazi ukohlukana yonke into enokubabambele mva ukuba sikwazi ukulandela sikhonze inkosi ngokukhulekileyo. Apha sinezinto zintathu ezinokwenzeka eziboniswe phambi kwethu. Enye ithi, ndiyakukulandela naphi na apho sukuba usiya khona. Kwayinkosi soloko ithetha imizekeliso, sangaphume nako. Kungenjalo ekupheleni wangekho mntu wayeza kumamela, wayethetha ngemizekeliso ngoba kwakubhaliwe uba ndiyakuvula umlomo wam ngemizekeliso, ndiyakuthetha izinto bezigcinwe ziyimfihlelo kusukela kwiseko sehlabathi. Wayithetha kwisihlwele ngemizekeliso, kodwa abafundi bakhe bakuqonda. Ngokunjalo kunjalo ke namhlanje. Kuba umuntu uthi ndiyakulandela napapo yakhona, ndiyacela. Mzana othandekayo, dadethu othandekayo, makuthethwe kuwe. Yanga ukulandela. Kungabiko kokungaphandle nje. Kodwa nika inkosi inhliziyo yakho. Uthi ndiyacela msindiso othandekayo. Kuba ngenene ndiyakulandela. Ngoko kumele uhlale ngaphakathi enhliziyweni yami. Uze undikhokhele endleleni endiza kuhamba ngayo. Ngoba mna ngokwama nakukwenza. Emva koko kwenzeka. Lo mzekelo uthetha izinto ezivakalayo. Onomadudwane banemingxunya neentaka zasemoyeni zinendlwane. Nyana womntu akanayo indawo yokubeka intloko. Ndiyakuza kuwe. Ndize ndihlale ngaphakathi kuwe. Bawo, wena ngaphakathi kum, mna ngaphakathi kubo, kuze sonke sibe banye. Oko bubunye ngokobugqibeleleyo kunye nokungqinelwa kunye nokuthixo. Akusekho mvume yoba ndenze oku nokuya kodwa kuqala mandi shiya okodwa shiya ukuba shiya yonke into enokuchasa into uthixo ayifunayo ngomlomo wakho.
And don't speak it out. Let the high and holy
kuginye ungakuthethi uvumela ubizo olukhulu olungcwele lukaThixo luze ngamandla enhlizweni yakho ukuze uve kakuhle ukuba namhla inkosi indibizile namhla wenze isiphelo kwindlela zam namacebo am namhla ufuna inhliziyo yam ngokwesibhalo nyana wam nawe ntombi yam ndinika inhliziyo yakho. Pha omnye umntu watsho nje kakuhle ngoSamson esithi ukhonza inkosi kodwa hayi ngenhliziyo yakhe. Wayikhonza inkosi kodwa hayi ngenhliziyo. UThixo ufuna uba simkhonze ngenhliziyo kwaye uba simkhonza ngenhliziyo ngoku ngokunjalo kunye nangezandla nangomlomo nangayo yonke into esiyiyo. UThixo ufuna ukuba sithandaze ngokwentando yakhe. Malingcwaliswe igama lakho. Lingcwaliswe kanjani? Ngako oko oko sikholwa ngeentliziyo zethu zonke. Oko igama lakhe kwathethwa abapostile nabaprofeti. Size samkele singcwaliswe ngenyaniso yelizwi. Bangcwaliswe hayo inyaniso. Ilizwi lakho liyinyaniso. Namhla yindlela endifuna ukutsho ekuqaleni.
Religious activities.
Khona inkqubo ezaneleyo zenkolo. Umntu akumelanga uba akholwe. Kodwa iVatican ngenyaniso yindawo apho zonke iingxoxo zenziwa khona ngamaKristu, ngamaMuslim, ngamaHindu nokuba bangobani na. Bafuna inkolo yehlabathi. Into enye.
What negotiations are taking place?
Zeziphi iingxoxo ezenzekayo kuyo yonke la manqanaba? Ewe, kwibala lenkolo kunzima uba ukwamkele. Kodwa into enzekayo ebukumkanini bukaThixo kumele akumelanga silile na sithi Nkosi Thixo wethu silapha. Bamba ingqungquthela kunye nathi. Vumela ukuba uze phakathi kwethu. Yonke indawo babhekisela befuna ukufika kwinto. Oh, kuba sinokutsho nje sithi Nkosi silapha. Kwaye xa elendoda enkulu yeProtestant yanika isithilelo ngoJohane sahlose shumene sine apho inkosi yathi endlini kabawo zininsi indawo zokuhlala yafika ingxelo yakhe ke ngoku esithi kubhekise ezindlu ezindawo zokuhlala zezamaKristu zezamaMuslim zezamaHindu ndiyazi ukuba inkosi ilungisele zonke izizwe ingcaciso yakhe leyo uthi kumele kuyiwe kumaHindu kuye kumaMuslim hayi kumele baze kuKristu obethelelweyo ukuze bafumane ubomi bungunaphakade ingaba ngamaMuslim kodwa kumele ibe ngamakholwa ngendlela yeBhayibhile nantsi akuphela indlela iyo yodwa inkosi yethu inye inyaniso inkosi yethu bunye ubomi inkosi yethu kodwa siyabona ukuba ilizwi likaThixo lenziwa ntoni umntu uyaligqwetha ukuze lilungele yena kodwa uThixo unebandla emhlabeni abantu abazalwa ngokutsha ngomoya oyingcwele lo ozelwe nguThixo waze wafumana isitshilelo sikaYesu Kristu uza kujonga ngapha kokwenza komchasi uKristu aze angabi nasabelo kuko oko Nkosi sifundise ukuthandaza sifundise ukukholwa sifundise ukwamkela ngokwesibhalo lo nkqonkqozayo wovule lo ocelayo wophiwa lo ofunayo ofumana ngokunjalo ke namhlanje kule yure ungaba inyaniso engcwele kubomi bakho kwaye wonke umntu ilizwe lithetha naye nenkosi yathetha naye yangangatsho nje athi inkosi ndilapha ndamkele iintaka zasemoyeni zinendlwane impungutye zinomngxunya kodwa unyana womntu akanayo indawo angabeya kuyintloko ufuna ukuba namhla afumane indawo yokuhlala apha nokungena apha nokuhlala kwaye le yawuba intliziyo yakho nentliziyo yam phaa ngaphakathi ufuna siphile namhla kwaye ukuba kusekhona umntu apha othi mhlawumbi kodwa ndinawo bo abahlobo abajikelezileyo kodwa ndivumele shiya namhlanje ogodwa ngasemva uze wamkele ufumane ubabalo olunikwayo namhla uba nithena livi ilizwi lakhe musani ukuzenza lukhuni iintliziyo zenu yamkelani inkosi hayi kuphela ukumamkela uthi ndiyakulandela ndithanda uziphinda apha ngako oku ndisondele ekuvaleni kancinci nje sinokuyilandela kuphela inkosi ukuba ithathe ukuhlala ezintliziyweni zethu kwaye ngenyaniso ngomoya oyingcwele ngokwelizwi likaThixo kungabekho bakhona abaninzi abathi umoya kaThixo uyandikhokhela bahambe kuzo zonke iindlela phantsi kwezulu kodwa hayi phantsi kwendlela yethu yeBhayibhile ngoko ilizwi igazi nomoya kaYesu ezinto zintathu sebenza zonke ebandleni likaThixo philayo pha apho kukhona nje inkqubo yenkolo igazi lingashunyayelwa njengentlawulelo nokuxolelwa kwezono ungalibala ke qala eCalvary pha apho ixabiso lahlawulwa khona ngenxa yentlawulelo yethu omnye umntu angathi olu luvangelo olu yanga ingaba luvangelo lweBhayibhile ngokuhlwa nje kunye neziphumo zeBhayibheli. Apho bo ngenyaniso abantu phantsi kokuvakala kwelizwi likaThixo bangenza izigqibo zabo bazenzela uKristu. Emva koko ndinokuqinisekisa ukuba esi siso isizathu ongena ukuze udinge ukusolo okanye usilungise. Isigqibo esenziwa ngonaphakade salunga wasikeleleka. Nkosi, sifundise ukuthandaza. Nkosi, sifundise ukholwa. Nkosi, sifundise ukunkqonkqoza. Sifundise uzingisa. Sifundise Nkosi, sifundise ukuze sisuke phayana siye kwindawo ofuna ukuba sibe kuyo. Kwaye okubaluleke kakhulu Nkosi, sifundise ukuthandaza, usilumkise ukuba singajongi ngasemva njengomkalote owenzayo. Nkosi, sifundise uba sijonge phambili kuwe. Wena ungumqali, ungumgqibeliso wokholo lwethu. Yanga iNkosi ngathi namhlanje ngamandla omoya ongcwele engeza phakathi kwethu, chukumise yonke intliziyo, zonke yonke imilebe, size sibe nokholo ngayo intshumayelo, kuze ilizwi lakhe lingabuyi lilambatha, kodwa liphumelelise okathume ukuba likwenze. Kwaye bonke abalungileyo ukuba balandele iNkosi ngokupheleleyo, bazivumele ukuba bakhululwe kuyo yonke into. Nokuthanda ukuba babambele ngasemva. Masithi amen. Masimeni, sidumise, sithobe iintloko zethu, sivala amehlo ethu emthandazweni, sivule iintliziyo zethu phambi koThixo. Ngabukhona umntu apha ngokuhlwa nje ekuye kwathethwa naye, kusitsho iNkosi yambiza, mhlawumbi bakhona abathe bakubekela elinye ixesha, abafuna ukuqala benzoku nokuya phambi koba balandele iNkosi. Iziyo ethandekayo, nikela kuThixo namhla, emva koko wenze kuphela oko nokwenza kuThixo. iNkosi izakuba nani. Ndiyazi uba uThixo uthethile nathi ngalo ilizwi lakhe.
And I know that divine decisions have
kwaye ndiyazi ukuba izigqibo ezingcwele zenziwe namhla. Abaninzi bathe baqonda ukubaluleka okungcwele okudibene nokushunyayelwa kwevangeli. Namhla iNkosi ithethile, namhla kumele uze, uyabiza. Kwaye njengoba sineentloko zethu zithotyiwe kwaye sizingisa emthandazweni, ndithanda ukubuza ngubani othanda ukubandakanywa kulo mthandazo. Phakamisa isandla sakho ngokufutshane nje. Enkosi.
Thank you.
Enkosi.
May God bless you all.
Yanga uThixo anganisikela nonke. Ngabakhona abanye kakhulu phakathi kulutsha, zintanda, ungacingi uba ewe ndizawu kodwa namhla kanye ngoku, lingoku ixesha namhla, iyure ingoku iyure namhla, kwaye iNkosi iyabiza ithi izani namhlanje kuye. Ngawukhona umntu ofuna uphakamisa isandla sakhe ngoku iintloko zithotyiwe, amehlo evaliwe? Kwaye siyathandaza sonke ukuze umoya kaThixo usebenze. Ngaba ukhona omnye umntu othanda ukuphakama isandla? Enkosi. Khona omnye umntu na? Thixo akusikelele. UThixo akusikelele. Bawethu osemazulwini, ngeentliziyo zethu zonke siyakubulela ngalo ilizwi lakho elixabisekileyo lingcwele. Ubukumkani bukaThixo uthe wasondela, ubuza ngokugonyamela buphakathi kwethu, ngaphakathi kuthi. Nkosi ethandekayo, bawethu malingcwaliswe igama lakho namhla phakathi kwethu. Haleluya. Siyakudumisa. Ubukumkani bakho mafike namhla ngamandla phakathi kwethu yangakungagqobhozela.
Nkosi ethandekayo.
Thank you with all our hearts that you have forgiven us and that we can forgive.
Siyabulela ngenhliziyo zethu zonke ukuba uthe wasixolela kwaye sinokuxolelana ngendlela wasixolela ngayo kwaye kuba sithande ngothando olungcwele oluthe wasithanda ngalo. Thixo othembekileyo, wena usemsebenzini ngomoya ongcwele ngophakathi kwethu. Siyakubulela ngako ngeentliziyo zethu zonke. Sifundise ukuthandaza, sifundise ukuba sikholwe kanjani, sifundise ukwamkela, sinike unyamezelo, sinike umonde ukuze sinyamezele kude side samkele izithembiso
zikaThixo
size sigqibelele kuwe. Thixo ophilayo, siyakubulela ngenhliziyo yonke iphela.
May it apply, O Lord,
yanga kungabhekisela uNkosi ukuba wena uhlale ngaphakathi kwethu. Msindiso othembekileyo, yanga ungeza uhlale ngaphakathi kwethu.
O Lord,
uNkosi silapha. Tata bonke o ukuba nokodwa nasonke isathu konke ukubekelwa kwixesha elizayo, yonke into isuse kuthi usivumele uba sibe namava kunye nawe ngokuhlwa nje njengomhlengi wethu oxolelayo, osindisayo, osikelelayo, ohlangulayo, ophilisayo. Nkosi ethandekayo, qinisekisa uba namhla ilizwi lakho phakathi kwethu kuwo wonke umntu othe waliva olukholwayo uba kuya kwenzeka egameni lenkosi ngawo amandla kaThixo, uba wonke umntu okholwayo amkele akufumane okuThixo amthembise
kona,
nabani onkqonkqozayo kuye uzavulelwa, nabani ocelayo uyaphiwa. Nkosi ethandekayo, lena yimini yeendaba ezilungileyo. Abantu bakho abayi kunxunguphala, abayi kuba buhlungu. Wena uthe wabuyisela, uthethile waze wadibanisa zonke izinto ndawonye ngendlela ekumela zibe yiyo kumjikelo wokugqibela obukumkanini bukaThixo. Nokuba ngokwepolitiki, noba ungokwenkolo, nokuba kungosirayeli okanye kungebandla, kwaye ke okokugqibela ngobizo kuphunywe kumtshakazi wemvana. Nkosi ethandekayo, yanga ilizwi lakho lingafikela kuzo zonke iilwimi nezizwe livela ezulwini. O Thixo, siyakudumisa, siyakuzukisa ngenene. Siyabuva ubukhona bakho, ukhona. Ndiyakubulela ngakho oko kwaye ndiyalidumisa igama lakho elingcwele elimangalisayo. Yanga lingangcwaliswa ebantwini bakho abangcwalisiweyo enyanisweni yelizwi lakho. Nkosi ethandekayo, nangako oku ndiyakubulela ukuba usivusile kwabafileyo, kwaye umbulelo kuwe Thixo. Kunjalo simkile kubangcwabi ngoku sikwibandla likaThixo ophilayo. Haleluya, alidunyiswe zukiswe iNkosi. Thixo kaAbrahama, kaIsake, kaYakobi, uThixo wethu, Thixo
kaSirayeli,
sikelela abantu bakho ngathi zange kwenzeka ngaphambili ngokuvela kubutyebi bobabalo lwakho. Sikela bonke.
Who raised their hands.
Abathe baphamisa izandla bonke.
Who opened their hearts.
Abavula inhliziyo zabo. Nkosi ethandekayo namhla. Sishiya bonke ukuba ngasemva. Kwaye sicela wena ukuba uhlale ngaphakathi ezinhliziyweni zethu. Ukuze singaphambuki ukuba uthele izini lakho. Umntu uyaphambuka ngenhliziyo yakhe. Kodwa ukuba sifuna ukwazi indlela zakho, kumele uhlale ngaphakathi kwethu. Ze singaphambuki. Siphume ekuphambukeni. Silandele wena.
Beloved Lord.
Nkosi ethandekayo. Uwe. Le nkonzo inikele.
And all who will hear your word.
Kwaye bonke abakuva ilizwi lakho apha namhla okanye kwenye indawo. Yanga umoya wakho kuyo yonke indawo. Ungakhona apho ilizwi lakho lishunyelwa khona, apho igama lakho linikwa imbeko khona. Yanga ungaza kwabanga bakho abalungileyo kuthi sonke badunyiswe. Sikeleke igama lakho elingcwele. Haleluya, haleluya. Bonke abantu bathi haleluya. Makabongwe uThixo, makabongwe uThixo, makabongwe uThixo.